Ayo melunga nkombinga mule sweni Mune sweni velungsha Ayo melunga nkombinga mune sweni Uo velungsha Ayo melunga nkombinga mule sweni Mune sweni velungsha Ayo melunga nkombinga mune sweni
Ngiphathele zona ntanga zamashini, ngizosho ngiphelelelana-ke bese ngibheka le kwelakithi kwanongoma.